Paka Gadu Dream City.
Bubble maybe.
There is a love.
I could've told you, motherfuckers.
Tekuja leku haso sio tukula jay. Nipo bado na kaza go hard every day. I'm so proud of home, do mana sipote. Ukinipa beat na chana get out of my way. Wameshindwa nichafua, so many achana hasira. Kila kombe na chukua niche mkali kwanza, ongeza ndura nikichana na chalama. Wana nita makamua. Let a mix equalize, iyo kiki we meshiba. Kisha ongeza bass, piga live kwenye speaker. Sio kwa madiba, piga show kwa maniga. 26 kila na babo nyuma ina 6 figure. Leto jinga na pigia popa mevimba. Ile papa papa pa, na cheki stay kwa ni mimba. Na pigia le kwa ni bingwa. I'm still na ringa. Staki tu jinga ujinga. Still na ringa. Staki tu jinga ujinga. Word, okay. Still na ringa. Staki tu jinga ujinga. Yeah, okay. So naringa, staki tu jingo jinga.
Dar es Salaam, baby, I
yeah,
no
okay. So naringa. Yeah, kwa walo sema sitoweza, sana mefanya mara mbili. Waliona kana chesa sana beba the whole city. Kwa Mungu skomba pesa tu, niliomba kili. Samona imempendeza, ananipa limadili. Nauliza nende wapi leo, nikale bata. Zabadi nilikuwa naenda bosi, anapotaka sami. Ndo mbianja mbeshi, mtoto adamta. Nashika shishkiki, atapinja jikuna. Let a mix equalize, iyo kiki we meshiba. Kisha ongeza bass, piga live kwenye speaker. Sio kwa madiba, piga show kwa maniga. 26 kila na babo nyuma ina 6 figure. Leto jinga na pigia popa mevimba. Ile papa papa pa, na cheki stay kwa ni mimba. Na pigia le kwa ni bingwa. I'm still na ringa, staki tu jinga ujinga.
So na ringa, staki tu ujinga ujinga.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.